Yeah, kemikali ndani ya Tall Poppy Production. Yeah, huyu ndiye Christ Jeo. Yeah, kama siyo Christ ungekuwa wa PC, kama siyo Christ ungekuwa down C. Dish to A, ujiju A. Ju kama siyo Christ ungekuwa down still, tungekuwa down still. Ju shetani angetusil, hata kama uko ill, achana na my pills. Just get on your knees and tell your illness kwa heri. Ndo soul beast tuka rise na mokozi tuka kili. Akatupa mistari, skiza tu vile ni kali. Ni ite kemikali na kulete ya injili. Ju kama siyo Christ juwi nini tungedu. Wadhi wangetubu na kuona si kama malu. Usione yo hali mzeya kama huna mali. Ju Christ anakana yeye ndiye jemedali. Mashida takusot na kubariki na manoti. Usione aibu kwani yeye ndiye jibu. Atakupa matibabu kwani yeye ni tabibu. Huyu ndiye Christ, yeye ni the best. First and the last, ametuficha kwa chest na majina zetu amelist. Ndo mana sitachoka hata jasho kinitoka. Wake neda shoka na mafuta menipaka. Ju kama siyo Christ ungekuwa down. Yeah, bila shaka. Kama siyo Christ ungekuwa wa PC, kama siyo Christ ungekuwa down C. Jish tu ujiju ju kama siyo Christ ungekuwa down C. Kama siyo Christ ungekuwa wa PC, kama siyo Christ ungekuwa down C. Jish tu ujiju ju kama siyo Christ ungekuwa down still, tungekuwa down still. Ju shetani angetusil, hata kama uko ill, achana na my pills. Just get on your knees and tell your illness kwa heri. Ndo soul beast tuka rise na mokozi tuka kili. Akatupa mistari, skiza tu vile ni kali. Ni ite kemikali na kulete ya injili. Ju kama siyo Christ juwi nini tungedu. Wadhi wangetubu na kuona si kama malu. Usione yo hali mzeya kama huna mali. Ju Christ anakana yeye ndiye jemedali. Mashida takusot na kubariki na manoti. Usione aibu kwani yeye ndiye jibu. Atakupa matibabu kwani yeye ni tabibu. Huyu ndiye Christ, yeye ni the best. First and the last, ametuficha kwa chest na majina zetu amelist. Ndo mana sitachoka hata jasho kinitoka. Wake neda shoka na mafuta menipaka. Ju kama siyo Christ ungekuwa down. Yeah, bila shaka. Kama siyo Christ ungekuwa wa PC, kama siyo Christ ungekuwa down C. Jish tu ujiju ju kama siyo Christ ungekuwa down C. Kama siyo Christ ungekuwa wa PC, kama siyo Christ ungekuwa down C. Jish tu ujiju ju kama siyo Christ ungekuwa down still, tungekuwa down still. Ju shetani angetusil, hata kama uko ill, achana na my pills. Just get on your knees and tell your illness kwa heri. Ndo soul beast tuka rise na mokozi tuka kili. Akatupa mistari, skiza tu vile ni kali. Ni ite kemikali na kulete ya injili. Ju kama siyo Christ juwi nini tungedu. Wadhi wangetubu na kuona si kama malu. Usione yo hali mzeya kama huna mali. Ju Christ anakana yeye ndiye jemedali. Mashida takusot na kubariki na manoti. Usione aibu kwani yeye ndiye jibu. Atakupa matibabu kwani yeye ni tabibu. Huyu ndiye Christ, yeye ni the best. First and the last, ametuficha kwa chest na majina zetu amelist. Ndo mana sitachoka hata jasho kinitoka. Wake neda shoka na mafuta menipaka. Ju kama siyo Christ ungekuwa down. Yeah, bila shaka. Kama siyo Christ ungekuwa wa PC, kama siyo Christ ungekuwa down C. Jish tu ujiju ju kama siyo Christ ungekuwa down C.